Mama D, Dikasha tena.
Mido Beats.
Hakuna dawa ya mapenzi ni amini, zingatia kujali. Mwanamke anahitaji matunzo ili apendeza na wili. Guo nzuri mnunulie, virosheni marasha nukie, nywele nzuri asuke, lipsheni ndomoni apake, umcholeshe kucha, makeup apake angare, usimalize bucha mwenzangu, nyama ni ile ile. Hakuna mwanamke mbaya ukimtunza, liye naye ni mzuri sana ukimtengeneza. Hakuna mwanamke mbaya ukimtunza, liye naye ni mzuri sana ukimtengeneza. Mshike, mvute, mchumu kidogo mwambie. Mshike, mvute, mchumu kidogo mwambie.
No one like you, no one like you, no one like you.
Nako kaumbo kako.
No one like you, no one like you, no one like you, no one like you.
Ndo dawa ya mapenzi na kupa, ndo dawa ya mapenzi na kupa. Mpe pesa kabla kukuomba, sisubili aombe. Vizawadi hata kimpa kinkuba, hiyo ni kubwa kwake. Mwanamke huwa anajali sana mtu anayemjali. Swala tula kujiongeza, hivi unafeli wapi? Sawa mapenzi sio pesa, ila zikikosa napungua. Ukiyajua hayata kutesa, vinono utajilia. Vinyimbo mwimbia kidogo, ta mwingine anahitaji furaha. Vimichezo michezo kidogo, napendeza mkiwa faraga. Mshike, mvute, mchumu kidogo mwambie. Mshike, mvute, mchumu kidogo mwambie.
No one like you, no one like you, no one like you.